njengoba shova umshova lo nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushova mina ngithatha umbeke njengoba shova umshova lo nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane ekushova mina ngithatha umbeke njengoba shova umshova nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane kwenze mina ngithatha umbeke njengoba shova umshova nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane kwenze mina ngithatha umbeke njalo nje umazala wena ufuna ukungenza lento awume kancane kwenze mina ngithatha umbeke njalo nje umazala ufuna ukungenza lento awume kancane kwenze mina ngithatha umbeke njalo nje umazala wena ufuna ukungenza awume kancane kwenze mina ngithatha umbeke njengoba shova umshova nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane kushova mina ngithatha umbeke njengoba shova umshova nami ngiyakwazi wenza lento awume kancane kushova mina ngithatha umbeke
Jalo, you must have known.